Akkam jirtu? Hello, visa kulayidha. Amal odeeffannoo mail akkamittiin kennu?
Hello.
Hello, nagaamu?
Akkam, naguma?
Nagaadha.
Nagaadha, fayyuma?
Jiraa.
Jechuun annoo kana saddeet afurtama viisaa hiloo viisaa akka jedhu jechuun gargaarsa nuti koo akka gaayidii na gootiti. Reefullee bilbilee tureeyyuu jechuun wannoon fakkeenya afaan daayirekt hojii jechuun hojii hojjechuu barbaada akka inkiriimentii ka wanni appilaayi ka godhu wanni sun akkamii. Fakkeenyaaf ani Kaanaadaa barbaada wanno paaspoortii illee guyyaa lamaan boodan fudhadha. Wanni sun akkamii mee xiqqoo gaayidii na gootiti.
Isin Kaanaadaa hojiitiin deemu barbaaddanii? Akkasitaan paaspoortii boofuuf mitiree?
Paaspoortii amma guyyaa jechuun kibxatan fudhadha.
Hojiitiin deemu barbaaddan taanaani? Jalqaba achi Kaanaadaatii hojii argachuu qabdu? Isas immoo ofii keessaniin bilbila keessan yookiin laaptooppii fayyadamtanii hojii appilaayi gochuu hin dandeessu jechaadha. Odeeffannoo isinitti himna akkaataa appilaayi gootan isteeppii guutuu isaa wajjiniis appilaayi gochuu dandeenya gaafa san appilaayi gootan jechaadha.
Jechuun fakkeenyaa fi ani amma jechuun wannoo jira. Addee Finfinnee ala jira. So wanni sun amma websaayitii irratti appilaayi godhamoo wannoo kiyyaa fedhii kiyyaa fi hojii dalaguu barbaade isin biratti ergee appilaayi naa gootamoo wanni sun akka websaayitii irra galee just wanna san isa akkam hime wanna san argadhee jechuun ammoo mobaayiluma kiyyaa irraa appilaayi godhamoo jechuun waan tokko tokko ilaala. Xiqqoo akkanatti illee jalqabee tureeyyuu wanni sun immoo neetworkii ta'a wanni isaanii xiqqoo nuun ta'u mee wanni sun akkamiidha xiqqoo naan galee.
Karaa nuti odeeffannoo nuti kenninu odeeffannoo sirrii ta'eefiini qabatamaa ta'edha irrattuu sin ofii keessaniin appilaayi gootu isteeppii guutummaasaa isinitti himna. Bakka waayifaa jiru yookiin aksesii intarneetii gahaa argattanii. Akka isaatii isaanii ofii keessan appilaayi gootu yeroo barbaadanitti nuuf biltu wajjinis appilaayi gochuu hin dandeenya jechaadha.
Jechuun soo naagalee jira amma warri jechuun namoota wannoo jechuun gaafa viizaa sana akkasitti wannoo piroosesii godhan hojii sana appilaayi godha hojii fedhii kiyyaa hojii sana fakkeenyaaf joob diskiripshinii naa ergammoo. Ani ka callisetuma fedhii hojii kiyyaarra san achumarratti wannoo kiyyaa filadhee godhamoo wanni sun akka hime.
Filannoo mataa keessaniitiin ta'a. Amma websaayitii kan Kaanaadaa kan hojii jira. Sarratoo galtanii sinii kennine isteeppii guutummaa isaa deemtanii jalqaba hojiif deemuu keessan dura hojii argachuu qabdu. Hojii ammoo. Appilaayiin gootu isas immoo liistii hojii baay'ee gadi lakkisaa kan Kaanaadaa. Isarraa isin kan barbaaddan kan fedhii keessanii. Tokko isaarratti saayitii hammam akka hojjachiisu birrii hammam akka kaffaluu danda'u hunda isaa infoormeeshinii ilaaltanii appilaayi gochuu hin dandeessu jechaadha akka fedhii mataa keessaniitti.
Si baay'ee bareedaadha garuu jechuun hojii san gaafa appilaayi godhu. Fakkeenyaa fi wanni sun amma Kaanaadaa keessatti wanni keessan kuni ka liinkii ka ta'e jechuun liinkii ta'ee jira jechuudha. Kanaafuu ani amma fakkeenyaaf FB irra galee Kaanaadaa joob diskiripshiin yeroo tokko tokko hin ergan. Calliseetuma sanirratti waan keessaniin akkamiin liinkii ka ta'e akkamitti beekuu danda'a gaafii kana irratti hituu danda'a.
Liinkiin oofishaalii kan ta'e kan beekamaa kan ta'e kan Kaanaadaa qabnaa nuti isa sinii kenninaa yookiin immoo isin gaafa guuttan jechaadha. Liinkii kana qabattanii gaafa iddoo isin mijatee waayifaa aksesii argattanii bilbiltanii wajjiin isteeppii guutummaa isaa deemnee isin guutisuu hin dandeenya. Waan akka sooshaal miidiyaa irratti gadhiifaman dhugaa ta'uu dhiisuu danda'u.
በቃ አማ ገረና አፍቴ ሺ ሰንሞ ሜ ጋፊን ኪ ያካ ስመረት ዮኖ ታይጅር እሺ ከናፊ ከናፊ ሜ ወኖ ኢሳኒ ናኤርጊታ እቹን ከእቹን ሁጂ ኬሳኒራ ከሰዴተም ሰዴት አፉርተማረት ሊንኪ ከታኤ ሄሎ ቪዛ ረቲ ሆጂ ከጀቹ ዋን ዱጋ ከታይ ዲ ሲ ወጂን ሊንኪ ከታይ ዌብሳይት ኢሳኒ ናኤርጊታ ኤገሰን ሲቪልቪሌ አካታሜ ፎሎ ናጎቱ ሞ ሲቪልቪሌ ሲጋ ሀዳሲ
ደ አመስ ቀበቹ እንደንዴሱ
እህ
ያፈጉተኒ ሲኑልብ እንደንዴሱ
ኦኬ ሜ አማነቲን ታሬ
እሻቶ
እሺ ሰንታቲ ያ እሺ
ጆፕ
ጆፕ
Bank of Canada.
Job Bank
of Canada.
Job of Bank Canada.
Of Canada. Gafa guta nudwila?
Eshi.
Isi fana gutu ndandinya ichala.
Eshi Job Bank of Canada.
Eyen. Estepisa sinitimu salpisin.
Eshi nete kuma onu follow na godish.
Eshi jalqaba Job Bank of Canada eteni gafa search gotani?
Mhm.
canada.ca ni dufa
mm-hmm.
.ca to unsamo kan canada official website to usa kan agarsi so yemuto
mhm
ani advanced kan jedu sini dufa
mhm
advanced sana clicking go to
mhm
gaf advanced sana click go tani
mhm
hoji jechun amanuti biya ala canada tin ala jirami tire ala ti de need biya sana to one apply go nu hoji kana የሞተ ወር በያላ ራካን ፍደቹ ፍደንደሁ ኦፈሊቲ ሊስት ያከሲኒ ጋዲሱ
ፊ
ኢንቴንድድ አፕሊካንት ካንጆድ ፎርሙላ ፎርሚን እንጅራች ራካን ጉተሙ ኢሳ ኬሳ ሲንፊላቲ ሳፊላኖ ለመቱ ጅራ እኒ ጀልቀባ ኢንቴንድድ አፕሊካንት የሙጀዱ ሰለማፋ እንጉቴ ቻለ ለማፋራ ካንጅሩ ከካማ መልከኝ ሰርች ጎ ቻንጅሮ አንቲ ወልዱ ካቦል
እሺ በቃ ሲቪል ቢላሽ ዲቪሲ
እሺ አታው እሺ መልከኝ
እሺ ገለተው እሺ ገለተው እሺ እሺ